wasaaradda hanraabta iyo xuquuqul insaanka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo hanraabtan ka qabatay kulan wacyigelineed oo ka saabsanay koorseedo ka tacdiid iyo xadgudubyada hanraabta kala kahow. Hanraabta inta badan ha ku qayb galay kulanka wacyigelinta iyo way baambadanayna haanka jara kaamamka barakacyaalka ee Kiyala magaalada Baydhabo. Qaar ka mid ah hanraabta kulanka ha ku qayb galay way bayo ku hadalayna tacdiid iyo dhibaatada mararka qaar iyo kulan kulmayaan xeryo barakacyaalka ee Kiyala gudaha iyo duleedka magaalada.
Laakiin mabdu aftayn laanahay may waan haminkii tuugo oo may galaase bilaan raadis ah gabdho yar yar mooda aan dhaafana abartu wiigan dhaafan yaha galaas mabdu sababtii aan meesheenay mabdugaas ay sheentay walaan guru dadman dhisan geelan dadan dhisan geelanka toor la ilaha ka tarayge walaa gale dadan la galay haminka hoblanka qaylin hamin sheegay ilay ka weeras marka horta kaamka ay may leeyay dhusheen loo baray leeyay may ka taale suuga heela ka taala qaanunkaasay leer laangahayt wal kasta walbadana sabab ee oo gaabada mabdigaas daraajisniinka ku ahaaynahay marka mas'uul male qaanunkaasay ba awilisho meelan tun roobe qulqulahay may jaray han dad ki deeganki ba ma haysada ba laan i rafaasila iyo hanun taal amma daro ha mabdi ha
iyo may leeyahay mas'uul lahayn mabdura iyo weydiya
weydiyaas ha iyo dhibaatadaas sabab in sheenas anti anaka darsada la antaas
amaana yaabadan bahaayaan walwal bisu biyaayaan gabartay ana iska hirnaadaan maana dadka ana iyo iska hirnaadaan
waay kaamka abnigeysa ay mugdileya nabaleya
mugdu kaamka aftiin male maana may buu wal oo kasto oo dhaqdhaqaaq ee oo isleey majirta baa dilinyi maana gargaar kreed samafan nanayn suubi nolol maalmeed walbahaadan yaraadeen badanaadan beeslehaati walbahaadana nasiib
gudoomiyaha Women Peace and Network ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Luul Ali Ahmed oo urur shaha qaban qaabay kulankun iyo waybay sheegtay in iyo bilheeri doonan kulamada wacyigelineed ee aan raabta lan qabado
gabdho dhibaato badan la kulumaayo markii bi ororayaan madde qornyo guraayaan gabroon gabri yar yar oo kaamatay meelo lagu sheenayo walbadan oo dhibaato iyo la kulumaayaan ogeyn marka dhulka mogdu intaasay dhan wali balafaday gabro in amaanshanu la sugo waana la kasugo meel iyo rooga ayna soo kor waalidki iyo dhalay iyo naydiska deegaanka ka heerarsan barnaamijkum oo la raway gali bulshada sagabdo had gudubidii oo yaraada markii la ogaaday dhibaatooyin badan oo gabdho ka nagnagdaan oo la sheegayo ee meel eray walbadan oo dhibaato ee la kulmiya wayba lagu aansay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka inay barnaamijkum advocates ka soo bido mise wacyigelin ku soo bido gabdho iyo hooyooyinka lan sheeg naftii abiyo oo taxadir ay leeyahay qorshadaas ay markan hada dareerto